sidan uu naku rabo adnamay macan maygu hagar bixin Hagar bixin, walaa